new light I die. I kungeza tu ngalingwazi ukwenza lento ngingedwa. Kufanele ngibuyisithemba base balahlile ipolisi nomoya emimoya leledangele. Ngibuyisithemba base balahlile ipolisi nomoya umsebenzi wami kumele ngibuyisithemba base balahlile ipolisi nomoya emimoya leledangele. Ngibuyisithemba base balahlile.